SBS Radio.
Na taunuu i le vai aso na te enei le mana onga o le isai anisi au se talia o David Goodall, e whaamuta lona ola e a wala i se fesoa swani whaafomai po o le voluntary euthanasia. O le unga o le ola o Professor Goodall, na whaataunuu i nei se no fuanga po o se clinic i Switzerland, ona o se solitu la whonui au se talia nei le whaamuta ino le ola o se tangata i se awala whaapenei. Ua ova i le ono se fulu tau sanga talu ona whaatanga ina i lalotu la whono i Switzerland le voluntary euthanasia, ma ua toe le langa i au se talia nei le whinaunga i le mata aupule nei talu ona whaia le whaai unga Professor David Goodall e whaamutalo na ola e awala i le voluntary euthanasia. Ai toe oni tū la tō lana manawa na saunoa Professor Goodall i le autu sitala.
My life has been rather poor for the past year or so. And I'm very happy to end it, yes. But certainly I'm happy that that should be here, so, yes. All the publicity that it's been receiving can only, I think, help the cause of euthanasia for the elderly, and which I want.
Na ia saunoa fo i tālo sia e aveala na whaai unga ma mafua anga o le toe talanoa ina o le mata upule nei i le a ia te taua se tangata e whaamuta ai lona ola pe a uati inga ina.
Oh yes, I certainly hope that my story will increase the pressure for failure to have more liberal views on the subject, and I think there probably will be a step in the right direction.
O le esesenga o le tūlanga o Professor David Goodall ma le tōtele, o na o ia ele ia awhia i senga se ua ui. Ai ilona toe taimi, na whātasi ia ilona a inga atoa i ma le sui whātonu o le whālā potupotonga le Exit International, Dr. Philip Nitschke. Nā sāu noa Dr. Nitschke o le whaai unga a David Goodall e whaamuta lona soi fua i se atunu umamau, uātangi ai le te tauana toi talanoa ina o le mata upule nei i au se talia nei.
Several questions which said that he knew who he was, where he was and what he was about to do, and he answered those questions with great clarity, activated the process, the drug started to flow into his vein, and then while he was listening to the music, the drug started to flow. In fact, his last words were, "This is taking an awfully long time." And in fact, shortly after saying that, in his usual sense of humour, you could see that he was losing consciousness, and he died shortly thereafter. Look, David's journey, his long journey here, and his eventual successful end to his life, and his preparedness to talk so openly about it, has really had this issue being debated around the world and certainly furthers the cause. And by the cause, I mean a debate about what we're after here. He would say, and I would agree with him, that elderly people should have this option, that it should be made easier for people who want to die to take this step. And he had to come all the way to Switzerland to be able to do that, but he wants it talked about and ultimately laws to change in other countries so that people have this choice.
Na ole se te teo vito rie i au se talia nei ua pāsia ai le tūlā whono le euthanasia. E tolu aso o whelafula fua i le maule nei te tonu o le pāle mene se tete, mai ua ina pāsia se tūlā whono. E mawhai ai e se tangata ua ui sona ngase ngase ma ua tī ngā ina, a e toi ono masina o lo whamoe moe e ola ai, o na whamuta lo na ola e awala i se fesoswani whafoma i. Ai ui ina ua pāsia le tūlā whono i vito rie, fato a fa ma maluina i le tau sanga fo lua fese fulu mala iva o lo o sile sile fo i se komiti fa pale mene i Western Australia i le ono fa ofina o se tula fono fa penei e ma fa ia i se tangata o na fa muta lo na ola i le euthanasia. Na sa uno se tasi o sui fai pule o le pale mene o Switzerland o se fo mai o le mafou fau Dr. Anne-Marie Pfeiffer e iailo na popolenga i le fai ngofia i lalo le se tula fono fa penei ona whaamuta le ola o se tangata ua matua e awala i le euthanasia.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.